kugira ndi muzanira ijwi ry'Amerika ivuge Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri isanga ikiganiro umutegurirwa kandi mugezweho na Venuste Nshimiyimana. Ikiganiro cy'umunsi kiragaruka ku bana babayeho ubupfubyi kandi bafite ababyeyi, kiribanda kandi kubashaka abavandimwe babo abo basangiye kwishima bakararana rubunda bagatandukanywa n'amage. Abo bose ijwi ry'Amerika irabaha ijambo, irabaha umwanya kugira ngo baruhuke kuko bashaka ishami bashibukanye batoshye itoto, bakaba bataguheka kubera kutamenya amarengero yabo. Muri iki kiganiro bamwe muri mwe mwarimu maze iminsi mushaka abavandimwe, mushaka ababyeyi banyu, nzi neza ko muri benshi ku migabane yose y'isi mudukurikiye, mugume hafi mwumve udusaro dushakishwa ubutitsa n'utwabonetse, tudushoraga amasimbi tugumane guhera ubu kugeza ku ndunduro. Nutiyumva urumva uwawe, umva ijwi ry'Amerika.
Shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona, wicike intege, shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona.
Hashize imyaka itanu umwana w'umuhungu Tony Nsanza baganwa avuye aho yaratuye mu ntara ya Bubanza muri komini ya Gihanda ku ibarabara rya 12 mu Burundi, yabanaga na nyirasenge we uzwi gusa ku izina rya Space Joyeuse, nyina w'umwana Sandra Kamikazi yitabaje Croix Rouge Nyarwanda imugira inama yo kunyura ku kiganiro agasaro kaburaga. Sandra Kamikazi wavukiye mu Burundi atuye I Kigali mu karere ka Kanyinya, akagari ka Nzove, mudugudu wa Rutagara ya kabiri. Ngiye inkuru yuko yatandukanye n'umwana we.
Twari twaraje nyine mu Rwanda twarabanaga ku Kimisagara, noneho aza kugenda agiye kwiga nyine iwabo. Ubundi we yavukiye I Burundi kandi nanjye niho navukiye, sibyo?
Yego.
Byaje kuba ngombwa ko ntaha, noneho nzagutaha nkusize, nzakongera gusubirayo ndamufata turazanana, tubana nyine Kimisagara. Ariko igihe kiza kugera umwana aravuga ati arashaka kujya kwiga iwabo, yari ari mu mwaka wa gatatu. Umwana ndamufata ndamujyana hari 2006.
Uramujyana, umujyana hehe, mu yihe komine, mu yihe ntara y'u Burundi?
Ni mu ntara y'u Bubanza muri komine ya Gihanga ku ibarabara rya 12.
None se umushubijeyo wamuhaye nde?
Yari iwabo kwa sekuru n'imirasenge uvukana na se, kuko papa we yitabye Imana.
Hanyuma umusigayo ugaruka mu Rwanda?
Njye ngaruka mu Rwanda.
Byaje kugenda gute kugira ngo ntongere kumubona?
Nta makuru yo nongeye kumva, kuko muri kovide nibwo nabonye amakuru nyahawe n'umuntu utuye, arambwira ati waba uzi yuko umwana wawe bagiye muri Amerika bakaba baranagushakishije barakubuze? Ati banyatse nimero zawe, ati ndazibura kuko bari banyibye telefoni, ni umuvandimwe wanjye ubayo. Ndamubwira pese kuko ibyo byose bagiye batabimenyesheje. Arambwira ati nambajije nimero zawe, mbabwira ko nta makuru yo mu Rwanda mfite, nanjye nimero zawe telefoni banyibye. Ati naburanye nabo nuko.
Ariko se Kamikazi, COVID yaje ejo bundi?
Yaje ejo bundi, urumva yaje ejo bundi, ariko 2015 nari nashatse ibyangombwa ngiye kujyayo, biba ngombwa ko hatera intambara ntigizeyo.
None se bamaze kukubwira ko bagushakishije bakakubura, wigeze ubaha nimero yawe kugira ngo mushobore kuvugana?
Nta kuvugana nabo, nta makuru mfite. Nibwo nakomeje kushakisha ku mbuga nkoranyambaga muburaho, bigeze aho nitabaza kuri Croix Rouge. Ubu iyi nimero nayikuye kuri Croix Rouge nibo bayimpaye.
Nimero yanjye?
Babanje gushakisha, bigeze aho nyine barashakisha kuri izo inkoranyambaga ntawuriho. Noneho ari no kuntu ngo babikoze gufungura Facebook y'uwamutwaye, amakuru babonye rero nibwo bampaye izo nimero zawe ejo ati izi nimero nizaze nuse nshimiye imana z'agasaro kabuze kuko nanjye nkunda kumva agasaro kiriya kiganiro cyo ku cyumweru saa kumi ndagikunda cyane nkunda kumva agasaro ababuze abana babo bababona nkumva nanjye rwose binteye akantu nkumva mfite agahinda
nyirasenge wa Toni nsanze abaganwa uravuga ko aba muri Amerika yitwa nde
yitwa Joyeuse Space
ntabwo wigeze ugerageza kumugeraho ushakisha ukuntu wamenya aho aherereye
cyane ntabwo nkubesha ni ukuri byaranze ari ukuntu umuntu bacukumbura bashakisha kuri izi mbuga nkoranyambaga bakabonaho umuntu no kuri Facebook twaragerageje kumubura urumva ariko hari n'undi waduha amakuru se wabo ni umusirikare aho nyine Bujumbura
yego
nawe kuri WhatsApp ntawuba yitwa Ndayikeje Alain Salvatore
Ndayikeje Alain Salvatore
Alain Salvatore
akaba se wabo wa Toni nsanze abagana akaba azi aho aherereye
niwe ufite amakuru afatika
radiyo Ijwi ry'Amerika irumvikana mu Burundi irumvikana naho mu Rwanda no muri Amerika barayumva yaba Joyeuse Space niba kuko ari muri Amerika aho yaba ari hose azakumva amenye yuko wowe Kamikazi Sandra ushakisha umwana wawe Toni nsanze abaganwa bambwiye yuko niba nibuka neza yavutse muri 1994
yashutse tariki zirindwi z'ukwa cumi n'abiri muri 1994 kandi irindi zina bakundaga kumpimba si byo
yego
ni Dudu kuko azina k'agahimbano ni Dudu
bakwitaga Dudu
urakoze
rero ndagushimye cyane kuba Kwaruje yakurangiye ngo witabaze agasaro kaburaga ntutinde ukaduhamagara natwe tuzagufasha uko dushoboye ni tugira imana umwana wawe nsanze abaganwa Toni azaboneka nkwifurije gutegereza wizeye ugira amahoro
ni ukuri imana iguha umugisha
urakoze cyane
mu bwitange bwawe imana ikurinde kandi
ngaho umunsi mwiza
sawa urakoze
agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
nsengiyumva Aaron yaburanye na mukuru we habyara batuma Abidani baherukana mu mwaka w'1994 bahunga u Rwanda baburanira ahitwa Inkamira mu majyaruguru y'igihugu murumuna we yaje gutaha mu Rwanda ajya mu ngabo z'igihugu azisezeramo mu mwaka w'2002 nsengiyumva Aaron na mukuru we habyara batuma Abidani ndetse na Ngirimana Zakaria na Mukantagoze Rafaina bavukiye mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda akarere ka Karungi umurenge wa Tumba akagari ka Murehe
Abadani baburanye aracyari rimwe na kabiri yabanje kuba muri Kongo aza kubayo aza mu Rwanda umusirikare aza gutura muri Kongo niho biza kurangira tuburanye Burundi ubwo nibwo duherukane kuva 2002 niba ariho niba yarapfuye aba tubizi rwose
yari umusirikare mu zihe ngabo
yari umusirikare mu ngabo z'u Rwanda kuko yinjiye muri 2002 ngira ngo nari muri 2003 noneho muri Congo aza bane basiga kereka berekejemo aza kuma mu kuba agiye muri Kenya baravuga muri Congo iyo cyangwa yarapfuye niyo mpamvu nataha byangije
ni ukuvuga ko yahunze igisirikare cy'u Rwanda
yarasezeye iyo we agiye gushaka ubundi buzima kuko umuryango we wabaga Congo umudamu n'abana babaga n'umuzi wawe
ubu se baba hehe
ntabwo niyo mpamvu ntabwo nzi aho waba aho baba ariko bafite imazi bageze ku bindi kazi muri Congo hari intambara ubu icyo gihe sinongera kubaba n'uyu munsi
iyi myaka yose ishize utashakisha mukuru wawe ngo ntabwo wamubebeye umuvandimwe gito
agerageje gushakisha niyo mama wanjye bose bawe yabuze mbere wagira na kane yaraguze karabuza muri Congo ubundi niyo yarapfuye ariho kurangira bose nyine imbaga
mama wawe we yitwaga nde
umuhanzi bamwita Mukantagoze Rafaina
we yaburiye hehe akarere yaburiyemo ka Congo urakibuka
ntabwo nibuka sinabaga mu Rwanda bo bari Congo bagiye bahuye rero niba ariho niba atabaho ntabwo nzi ariko hari abantu igihe batakerwa ko bavuga aho bamusiye agati y'amatwi y'amatwi sinabarekare niba yarapfuye simbizi niba ariho ntabwo mbizi
nta yindi miryango wigeze witabaza kugira ngo igufashe kuba wamenya irengero rya mukuru wawe habyara batuma niba habyara batuma kiriho niba kumva muri kano kanya hano ku ijwi rya Amerika usigaranye amasegonda 30 ni iki wamubwira amakuru yo mu Rwanda wamubwira n'ayanyu
namubwira uko umuryango w'umukeneye kandi ukiriho mbwira yuko njye umubwira nisenge yumvaroni nkabavuye i Kigali kandi umuryango we utuye muri Karongi ukaba umukeneye kandi na mama niba akimva akaba akiriho rwose nazamuha nimero yanjye akajya akamvugisha amufasha kubyo yazataha amenye ko
Aaron Sengiyumva ndagushimye cyane kuba wizeye ijwi ry'Amerika ukomeze utegereze wizeye Imana nibishaka mukuru wawe byara batuma Abidani azaboneka agira amahoro
Agasaro Kaburaga
mu mwaka w'1994 mu kwezi kwa kane mukamuna na Patience yabuze benshi mu bavandimwe yari asigaranye nyina na se bari bitabye Imana mbere yaho gato abari basigaye babarera nabo bicirwa muri jenoside yakorewe Abatutsi umuvandimwe umwe rukumbi yita amaraso ye yajyanywe Burayi yahawe umuryango washakaga umwana mukamuna na Patience ari mu karere ka Gasabo kagari ka Kamatamu umurenge wa Jabana umudugudu wa Murehe yaramaze igihe ashaka kuvugisha Agasaro Kaburaga
twari dutuye Kanombe mbere y'94 mama wacu aza kwitaba Imana kuko niwe watureraga yitabye Imana dusigarana na murumuna wa mama aradusigaranye imiryango ya ngombwa kuko ari inama iratugabagabana wasigarana Rosa nanjye njya kurerwa mu wundi muryango n'abandi bavandimwe bajya nabo bajya mu yindi miryango nyuma rero jenoside yarinze iba ntarongera guhura na Rose nyuma jenoside rero nibwo naje kumenya ko uwo mama wacu watureraga bamwishe muri jenoside naje kumenya ko Rose yatwawe n'imiryango ijyana abana i Burayi nyuma ya 1994 ariko ashobora kuba ataragiye 1994 ahubwo yaragiye mbere 1994 1992
akaba yarajyanywe n'uwuhe muryango se
ni umubikira amutwaye w'umuzungu ngo yamujyanye mu gihugu cy'Ubusuwisi
uwo mubikira yitwaga nde
ngeze menya amazina ye ko ngo Rose yigaga muri Ecole Belge ari uwo mubikira wamujyanyeyo amujyana mu gihugu cy'Ubusuwisi bikaba impamvu binshanga baza makumi barayaduhisha ari nabo bagize uruhare mu kumutanga
abo ni bande
umuryango witwa Kagaba yari atuye i Kanombe Kagaba Regisi ubwo ni Alex nuko bamwita Alex nyine wari ufite umudamu witwa Perusi izina ry'ikinyarwanda ryo narariyobewe ntabwo babashije kurimpa abo natse amakuru nibo bagize uruhare kugira ngo ajyanwe n'uwo mubikira kuko ngo yari inshuti yabo apfuye 1994
nabo bitabye Imana
muri 1994 bapfanye n'uwo mama wacu ko yasize abana
none sabo banga kuguha amakuru babizi ni bande
hari abana be yabyaye harimo uwitwa Kagaba Sharire ni nawe nabashije kugirira nimero akaba na Kagaba Charlotte uba mu gihugu cya Amerika
yego
akaba na Kagaba Assumpta na Kagaba Chantal abo nibo bana nawe nabashije kumenya amazina yabo
washoboye kuvugana nabo
uwo nabashije kuvugana nawe ni Kagaba Sharire ni nawe mfite nimero ya telefone ariko nta makuru yampaye yaransuzugwe nyine anyereka ko ntakwiriye kumenya ayo makuru ubu 2007 ari twagiye koza amagufwa kugira ngo tuyashyingure ku gisozi kuko na misa yabereye mu rugo rwabo kugira ngo tubone uko dushyingurira hamwe iyo miryango bambwira ko ntemerewe kumenya igihe Rose aho yagiye kubera ko ngo yagiye atujuje imyaka 15 biranyobera mvura uko mbigenza nanjye nari nkiri muto mpuzagurika mfite mukuru wanjye nawe warokotse bimubwiye ajya kureba Kagaba Sharire aho yakoraga muri Benin mu mujyi nawe amwima amakuru amwimye makuru rero nanjye baranyumye ducika intege. Umwaka ushize nibwo namenye ko ushakira abantu imiryango babuze, numva binteye imbaraga ndavuga inti nkuko njya niyumvisha ko Rose ariho uwashakisha nimero za Venuse. Nshimiye Imana yamfasha, nabanje kuzibura niyambaza umunyamakuru mugenzi wanyu witwa Mutanguha Brigitte, yabashije kumpa nimero yawe yashatse mu muryango wacu. Umvaga nisanzuyeho wenda utampisha wabasha kumpuza nawe, kuko abandi bo banyereka ko ntacyo bibabwiye, ahubwo genda umusazi ibyo ndi kwirukanka nyuma bambwira ko yapfuye ntagomba no kumukurikirana. Nibwo yampaga rero nimero uriya munsi nkwandikira, nibwo yari yanyohereje nimero zawe. Ndakomeza mpita njya gutira telefone nini kuko ngiye mfite agatoya nta bushobozi bwo kugura inini nari mfite, ndavuga inti uko biri kose Imana nibishaka tuzahura. Nuko byangendekeye ngira amahirwe bambwira ko uyu munsi wahamagaye.
Yego, nagushatse kugira ngo tuganire, kugira ngo nkunze patience, nagira ngo mbwire Rosa uw'amahoro ajya kwa nyina wabo yarafite imyaka ingahe?
Mu by'ukuri ntabwo nzi imyaka yarafite, kuko nanjye nari umwana yarankurikiraga.
None se ni 94 wowe wari ufite imyaka ingahe?
94 nari mfite imyaka 7.
None se mba rufite imyaka 7 agukurikira tugereranije akaba yarafite imyaka 5. Niba wibuka muri 94 yarafite imyaka ingahe?
Twatandukanye mfite nk'imyaka 4, urumva ko nari nkiri muto ntago namenye ngo yarafite imyaka ingahe. Gusa mama apfa nyine uwo mama wacu twarabanaga i Kanombe, byo ndabyibuka ko nanjye yarandeze. Ni uko nyuma aribwo nyine twatandukanye tukajya mu yindi miryango, mpamvu ntamenye uburyo yagiye aho kwa Kagaba akagera ubwo atangwa.
Birimo biragenda bisobanuka. Rero yavuye kwa mama wanyu ajya kuba kwa Kagaba, ku buryo ariho yavuye ajya i Burayi.
N'uwo mama wacu barajyanye kwitwaga Mukakirenga Specials, yaba we na mama wacu babanaga aho kwa Kagaba.
Na mama wanyu nawe yabaga kwa Kagabo?
Yego, ni naho yaguye. N'ubundi twese twaratandukanye gutyo, Rosa dutandukana gutyo, n'abandi bavandimwe wanjye turatandukana nyine. Cyokora harokotse mukuru wanjye gusa nanjye, n'undi nanjye nakurikiraga nawe ntakiriho. We naje kumenya amakuru ko nawe yitabye Imana, ariko yitabye Imana mbere ya 94.
Ariko igihe cyose wagerageje kumenya amakuru ya murumuna wawe uw'amahoro Rosa kwa Kagaba, ntago bashoboye kuyaguha?
Ntago babashije kuyampa. N'ukuri
ukabona ko batabishakaga?
Mukuru wanjye yagiye kwirebera Kagaba nawe barayamwima, mbona ari uko batabishaka, baba batumefiye nyine hano ukabona ntagikurikirana. Njye niko mbifata, sinzi niba ari ukubatekerereza.
Ntawe batekerereza, ibyo aribyo byose abana b'Abanyarwanda aho bari hose tugerageza kubashaka dushyizeho umwete tukamenya aho bari. Niyo baba baratanzwe barahawe indi miryango kugira ngo ibarere, tugerageza kureba niba byarakurikije amategeko, kubera ko u Rwanda rwari rufite amategeko agenga umwana n'imitangire y'umwana kugira ngo arererwe mu wundi muryango. Ibyo rero nibyo duheraho tuzagerageza kubaza mu nkiko, ubundi urukiko rw'ibanze rw'aho umwana ari, niho haba hari inyandiko zigaragaza ko uwo mwana yatanzwe kandi agatangwa n'umuntu ubifitiye uburenganzira. Ibyo n'ibiteganywa n'amategeko. Icyo nakubwira muri kano kanya patience mukamunana, ni ukugushimira umuhate n'urukundo ufite murumuna wawe, no kuba utaracitse intege ukagerageza kuvuga uti nzategereza, ariko igihe nikigera nzavugana n'Agasaro Kaburaga kugira ngo dufatanye kumushaka. Tufatanye rero guhera uyu munsi tumushake uwo murumuna wawe w'amahoro Rosa. Ndakwizeza ko tuzakora ibishoboka byose kugira ngo kimwe n'utundi dusabe twose twabuze nawe azaboneke abazanira ibyishimo.
Ni ukuri nakwishima, nawe akagira uburenganzira wo kumenya ko afite umuryango ukiriho, nanjye nkumva ko amaraso yacu akiriho. Ni ukuri byanezeza, kandi Imana ijye ikomeza ikwambike imbaraga. Ni ukuri
urakoze cyane, ndagushimiye.
twakomeje kugerageza gushakisha kugira ngo tumenye aho wa mahoro aherereye, byabaye ngombwa ko dusubira mu Busanza aho yavukiye kugira ngo tumenye amakuru ye neza, tubona umuntu wahabyukiye wahakuriye yitwa Rosa Nkezabera. Kazi neza ku Ijwi ry'Amerika. None umaze kumva makuru duhawe na Mukamuna na Patience ushaka murumuna we avuga ko yitwa Rosa w'amahoro wavukiye mu Busanza akaza kuhava akiri mutoya, uwo Mukamuna na uramuzi waramwumvise birumvikana ko umwana mutoya, ariko se ese umubyara avuga ko yitwa Gakwenzire Stefano wabumuzi?
Mukamuna nawe nago muzi, ariko avuga ko ari senda muzi ko yari umuturanyi wacu.
Yego,
ariko mu bana ba Gakwenzire Mukamuna nawe ari munzi.
Yego,
yafite abana batanu harimo Kagoyire, Aspari, Mukakirenga, Bukombe na Karoli. Abo akaba ari bo bana ba Gakwenzire. Gakwenzire akaba arashakanye na Koreta. Ubwo rero Mukamuna na sinzi umubyeyi w'umubyara uwo ari we.
None se uwo mwana uvugwa wa Mahoro Rosa uvugwa ko yarerewe kwa Kagaba, hari icyo waba waramumenyeho?
Umwana wajya kujya kwa Kagaba sinibuka amazina yo, sinazi uko yitwa kubera kubwo mama we ariwe Mukakirenga yacaga ku irembo iwacu agiye kwa Kagaba, cyangwa natwe tukajya kwa Kagaba tukamusangayo, cyangwa twanyura ku irembo iwabo tukamubona. Nukuvuga ko Mukakirenga ari we nyina w'uwo mwana Rosa. Mukakirenga akaba yarakoraga kwa Kagaba, ariko agakora kwa Kagaba ataha iwabo, agatahana na n'uwo mwana we. Ko ntabwo wavuga ko yabaye kwa Kagaba n'umwana, oya, yakoraga atahayo, ataha iwabo mbere. Mukakirenga aje kuba kwa Kagaba umwana we atakihaba, baramufashije ku mungo kumwadotisha i Burayi, nuko byagenze.
Uwo mwana wagiye i Burayi akaba ari uwa Mukakirenga?
Ni uwa Mukakirenga.
Amakuru y'uko Mukakirenga yaguye kwa Kagaba aho ari kumwe na Kagaba bombi bakagwa mu rugo rumwe, ayo makuru warayamenye?
Naramenye niko byagenze, yitabye Imana ari kumwe na Kagaba mu rugo kwa Kagaba.
Wa Mahoro ashakirwa ababyeyi Burayi, ayo makuru nk'abaturanyi mwara yamenye?
Twarayamenye, ariko ko mungewe sinari nyiba mu rugo, ninarashatse nasaga mu rugo ngasanga babambwira ko uwo mwana ashobora kuba yagiye i Burayi, ariko tukabyumva
avuye kwa Kagaba. Abifashijwemo no kwa Kagaba
n'umwana wa Kagaba, umwe mu bana ba Kagaba.
Madame Rosa Nkezabera, ndagushimiye cyane mbikuye ku mutima ku bw'aka kanya ufashe kugira ngo udufashe dushake Agasaro Kaburaga Rosa w'amahoro, tukaba tugenda tumukozaho intoki buhoro buhoro. Rwose ndagushimiye cyane.
Murakoze Venusi. Ubwo nanjye ngize ikindi nakunguka nazabamenyesha Rosa akabasha kuboneka.
Agasaro Kaburaga kabonetse.
Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ikindi kiganiro Agasaro Kaburaga umwihariko wa Murisanga. Mu kiganiro cy'ubushize nababwiye ko abana benshi twakira mu kiganiro Agasaro Kaburaga baba bashakisha ba papa babo, ko bavuka bagakura ba mama babo bakababwira uwababyaye, iyo batamubonye kandi ariho cyangwa se ngo babwirwe kiriho bibaza impamvu bavukiye kugirwaho impaka aho gukura bisanzuye. Mwumvise inkuru ya Nadine Ingabire utuye i Kigali mu karere ka Gasabo mu mudugudu wa Kangondo ya kabiri, watubwiye ko amaze imyaka ashaka kuvugana n'Ijwi ry'Amerika ashakisha se wamubyaye. Ndifuza kongera kubumvisha agace gato kuko yabivugaga.
Ndagira ngo nange mufashe gushaka Agasaro kanjye nabuze.
Ako Gasaro kawe ni kitwa nje ni nakahe?
Agasaro kangere bafite ama ibintu byinshi nabimenye nanjye jenoside imaze kuba mvuze abavandimwe n'ababyeyi
yego
nyuma ya jenoside rero bambwira ko mfite papa bambwira n'izina rimwe simuzi bambaye izina ryitwa Veneragosta
bakubwiye ko yakoraga iki
ndambwiye ko ngo yakoraga muri bese imbere ya jenoside hanyuma umugore ngo yakoraga muri ambasade y'abafaransa urumva ntago ari mama ko bambaye hanze
yego
hanyuma bari bafite umwana umwe mu babo yibikaga muri ekoberge i Kigali mbere ya jenoside ariko yitwaga Alice bari batuye ku Gitega hanyuma jenoside ibaye rero bagiye ngo i Burundi hanyuma umuntu w'amakuru ikibazo nagize nuko yapfuye yaje kutumbwira ngo bashobora kuzara kwi Burundi bakabaheshejeririye muri Canada cyangwa mu Bufaransa ko nawe ntabwo abizi nasubiyeyo banyereka ahantu bari basuye usanga barahagurishije dogiteri numva ashobora kuvuga izina rye kubera umutekano nyuma mbashaka ndagira ngo mushinge ko yambyaye hanyuma bifuza no kuzabambika ikamba rya kibyenge ishingizo ikindi ndagira ndabwire ko mbakunda ikindi ndagira ndabumenyesha ko ndi umwe mu mitungo yabo ntibazagire ngo ntangineye ubutunzi kristo hari imitungo myinshi yampaye atanga mbashe kumva
nzagutumikira komera Nadine ndakumva ibyo umbwiye birasobanura yuko mama wawe amaze kwitaba Imana wasigaye wenyine uri ikinege nta muryango ufite
muri jenoside hanyuma hari nagerageje kujya mbaza bakumbwira ntabwo bazi naho twatinda hano ntabwo babizi ubwo rero nashyize ibyabaye imbere ndabizi ko ujya mubona n'ugushinja imana niyo izamfasha hamwe namwe murakoze
nkayumvise amarira y'urukundo ya Nadine Ingabire ushaka papa we atigeze amenya mwabaye benshi mwamwumvise mukamubyirira impuhwe mukifuza gufatanya n'ijwi rya Amerika ngo tumubonere agasaro ka Buraga waduhamagaye wa mbere ni Mustafa nkurikiye inka atuye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Rwezamenyo ngo uhaye ikaze ku ijwi rya Amerika nawe wumva ikiganiro agasaro ka Buraga uraduhamagara uti mbafitiye agasaro kabuze ako gasaro warakabonye
narakabonye numvise amaganyiro y'umwana ngerageza kugira numvira mbabaje ku mutima kubera ko nabagana mu Rwanda ngira umutima wo kugira ngo nshakishe avuze ko se yakoraga muri beseri hari abantu bakoraga muri beseri tuba tuziranye harimo mama wacu witwa Jane ni umukobwa
yego
gerageza kumubaza ambwira ko umuntu amunzi mubaza andi mazina ye ambwira ko yitwa Sindihebura
Veneran
yeah.
Yakoraga kahe kazi muri Beseri
yari chef wa departement ya Echange
waba uzi igihugu yaba herereyemo magingo aya
bo kugeza nagerageze kubaza abandi bantu baba muzi bambwira ko ngo bashobora kuba bakeka ko ari muri Amerika cyangwa mu Bufaransa niyo makuru nabashe nanjye kumenya
ayo ngayo arahagije Mustafa nkurikiye inka rwose nongere ngushimire kuba wariyemeje guhamagara ikiganiro agasaro kaburaga ku ijwi ry'Amerika kugira ngo udufashe natwe dushobore gufasha Nadine Ingabire kumenya amakuru y'umubyeyi we byibuze tumenye irindi zina asigaye no kuzakora ubushakashatsi kugira ngo tumenye aho ashobora kuba aherereye ariko mbere yo kugenda nagira ngo nkubaze nkurikiye inka ukunda kumva ijwi ry'Amerika kenshi
ntabwo nshobora gusiba ku cyumweru ndagikurikirana cyane
Birashimishije cyane kumenya ko uri umwe mu mamiliyoni yabumva ijwi rya Amerika ikiganiro agasaro kaburaga buri cyumweru nabisezeranije Nadine Ingabire kuzakora uko nshoboye kugira ngo menye amakuru y'umubyeyi we yaba mu Burundi cyangwa se mu kindi gihugu yaba kiriho cyangwa se atakiriho. Nawe ndagushimiye umusanzu wawe, igira amahoro.
Urakoze cyane nawe.
Agasaro kaburaga.
Nakomeje ubushakashatsi mpereye ku makuru nahawe na Nadine Ingabire kimwe nayo mwampaye mwebwe mwese munzajwe bya Amerika mwiyemeje gufatanya nanjye kugira ngo aba bana b'u Rwanda tubafate mu mugongo. Nashakiye mu Bubiligi, mu Bufaransa, muri Amerika ndetse no mu Rwanda no mu Burundi amakuru namenye ngiye kuyabagezaho, ariko ndifuza kubanza kuyabwira Nadine. Nadine Ingabire, kazi neza ku rwego rya Amerika.
Murakoze.
Twaravuganye mu cyumweru gishize turaganira mubwira amakuru y'umubyeyi wawe washakishaga, wabuze izina rimwe gusa umbwira ko yitwa Venera. Nari nguhamagaye ngira ngo nkubwire ko nakomeje ubushakashatsi namenye uwari we yitwa Sindihebura Venera. Iryo zina ryo niryo rye. Ikindi namenye nuko nkuko wari wambwiye ko yakoze muri banki y'ubucuruzi y'u Rwanda BCR, yahavuye yagera no mu Burundi agakora muri banki y'ubucuruzi y'u Burundi yitwa Bankub. Nadine, uri wenyine aho ngaho mu rugo?
Yego, ndi nawe.
Uri mfubyi, turi kumwe ngiye kuguha amakuru yandi namenye. Ni ikintu kihora kinkomerereza iyo ngomba kubwira umwana ushakisha umubyeyi yuko namubonye cyangwa se ntamubonye, namubonye mbivuga nsamaye nishimye ntaraka, ariko iyo ntamubonye biramvuna birangora. Nagira ngo unyemerere nkubwire inkuru itari nziza yuko nasanze umubyeyi wawe yaritabye Imana hashize amezi atanu. Ndagukomeza ndakwihanganisha kimwe n'abandi bantu benshi bumva ijwi rya Amerika muri kano kanya, twifatanije nawe mu kababaro kandi tuzakuba hafi. Wifuje kandi kumenya amakuru y'umufasha we wari uzi gusa ku izina rya Veneranda, nakubwira yuko nawe ariho hamwe n'abana mu Burundi. Niba yumva ijwi rya Amerika muri kano kanya, nawe ndamwihanganishije. Ugahasigaye Imana nibishaka muzabonana, yaba yarakuzi.
Yego, nakurikiranye amakuru kuko barabaturanye ndagusanga twaregeza kubasura.
Yego.
Hanyuma akenshi akaba ariwe tuba turi kumwe, akankinisha, akandeka, akanjyana ku kazi, hari n'igihe tubaga turi mu rugo akaba yanjyana kuri aeroport kuzana ibiryo by'umwana bari bafite wari urwaye utarajya kurya ibiryo bibonetse byose byakundwaga kuzana na Air France cyangwa Sabena ku wa gatandatu. Ubwo rero nagiye ndibuka nari mutoya nifite nk'imyaka itanu nko hagati y'itanu n'itandatu, ko twari abaturanyi ashobora kuba yibuka.
Mu cyumweru gishize wambwiraga ko wifuza kubambika abo babyeyi ikamba ribakwiye, uwo mugambi uracyawufite?
Ndawufite cyane rwose, kandi ndizera ko iyo bizashyigikira nkabasha kubabona. Ndabakunda kandi nawe ndabakomeje. Ikindi mbasabye ni niba bakwifotera papa urazayimirije kandi nawe ushaka kugira kuzabona maso ku maso, ko ndabyifuza cyane.
Ntuvunike kubera ko ifoto ya papa wawe nayibonye ndayifite nzayikoherereza. Ndashimira cyane umwe mu bakoranye na papa wawe washoboye kuduha iyo foto, wanadufashe cyane kugira ngo dushobore kumenya amakuru arambuye. Ni umuntu w'imfura n'umuremure mu bareshya, atuye mu Bubiligi, ntago yashatse kuvuga izina rye kimwe n'abandi benshi. Badufashe kugira ngo dushobore kwihuta mu gushaka ushaka papa wawe Nadine Ingabire unyemere nongere ngukomeze nkwihanganishe igira amahoro
ndakoze cyane ndabashimiye ni nari tanze n'umugisha n'akozi uta pokorwa n'umwayo we ko nayo yagera n'ukuri ntago nari kubishobora naho mwanyi zinde ntago nari kuhagera ariko ndashimiye ko Imana yagize kanukaba mu ntagikiye murakoze cyane mwanyi
nongere nshimire abafashije mwese kumenya amakuru y'umubyeyi wa Nadine Ingabire abari i Dubai abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Leta ya Maine na Tennessee abari mu Bubiligi abari mu Bufaransa mu Rwanda no mu Burundi ndetse nawe wabyutse uhamagara agasaro kaburaga uyu munsi ukaba uri mu Bugarama na bagenzi bawe mugerageza kwishima guhana ineza nawe umusezeraho bagiye mu butumwa natwe hano kuri rya Amerika tubifurije urugendo rwiza n'akazi keza mwese ineza yanyu yuzuye ubumuntu mwishimirwe benshi mbateze amatwi ikiganiro agasaro kaburaga mwumvise byibuze rimwe mu buzima bwanyu ko inzira z'Imana zimenywa nayo gusa tekereza umwana w'imyaka 13 afashe urugendo wenyine akava muri Kongo agataha mu Rwanda akijyana mu kigo cy'imfubyi akakiranwa urugwiro akaregwa agakundwa n'abakagira urukundo akamenya imfubyi zidafite kivurira ntizirare rubunda akazijyana avuka amaze kumenya ko ahafite ababyeyi umwe muri abo bana b'intwari yitwa uri mu benshi Samuel ararangisha umuvandimwe we Thomas abana bakize baburaniye mu nkambi ya Mugunga hashize imyaka 25 atuye i Kigali mu murenge wa Kimisagara akarere ka Nyarugenge umudugudu wa Ntunga
ndarangisha mukuru wanjye itaha abana bakize Thomas bahunze 94 tujya muri Kongo mu rugo twara abana 8 abana 8 abana bakize twara mubuze tumuza muri Kongo twaba yaratuye mu nkambi ya Mugunga natwe twe twatuye tuza kuva mu Mugunga tujya i Gatare inambariza kubera i Gatare tugaruka i Mugunga dusanga uwo mukuru wacu abana bakize Thomas harundi mugabo waje kumufata aramutwara amubwira ko bajya agiye kumwereka inzira nziza bazacamo kugira ngo baze mu Rwanda tugaruka mu Rwanda abana bakize tutongeye kumubona ariko akaba ari mubyara wanjye wabaga Gisenyi watubwiye ko yamubonye igoma akambwira ko ngo ndamutse mbonye se passe yo kunyambutsa igoma yajya n'akazamunyereka ariko muri icyo gihe yabimbwiraga hari mu gihe cya Kongo abanyarwanda tutumvikana bageragayo bakaba bakwica ndabona nzashaka ikindi gihe ari nabwo hinjiragamo ibintu bya coronavirus uwo muntu tuburana uko nguko nawe wasinzi n'ahantu atuye niyo mpamaga nimero ntago numva nabicamo
ku buryo utekereza ko mukuru wawe abantu bakize Thomas ashobora kuba ari hakurya mu mujyi wa Goma
yego niko mbitekereza ko ariko babimbwiye n'uwo kuko yajyanye na mukuru wanjye kwa mama wacu bitaga Minani
akaba abuzwa n'iki gutaha mu Rwanda kandi mwebwe mwese ko muri barindwi mwaratashye
uwo umugabo wamujyanye bamwitaga Kamiri
yego
yamubwiye ko yamukoye ko abana bakize Thomas niwe muhungu nkurikira mu rugo yari mutoya nawe kuko mu rugo tugiye tucura nawe imyaka 2 yamujyanye amubwira ko ngo inkotanyi ngo zirimo gushakisha abana b'abasoresore bakabica ari nabwo yamujyanaga amuhungu amubwira ngo abereke indi nzira bacamo bagenda bagiye urabizi ko abantu babaga mu nkambi twumvaga ibihuha bitandukanye ku bijyanye n'inkotanyi kandi atari ko biri abantu batashaka ko bifuza ko gutaha nshobora ko ariyo mpamvu wenda tuma adahunguka naze bitewe n'ibihuha wenda bayumva
muri 94 abantu bakize hafi imyaka ingahe mbwiye ko murushanya imyaka ibiri ubu mfite imyaka ingahe
ubungiye mfite imyaka 34
yego
abantu bakize bafite ubwo n'ubuhanga afite nka 37
mfata kano kanya hano ku ijwi rya Amerika ugira icyo ubwira mukuru wawe nk'umuntu uri aho ngaho mu Rwanda kugira ngo akumve niba afite n'ikimubuza kiveho akumve nka muri umuntu we yumve ko umushaka kandi umushakiye neza
nukuri abantu bakize uri umwana wo mu rugo abo mu rugo bashiki banjye babiri baracyahari turi abahungu bane mu rugo n'abakobwa bane hapfuyemo abakobwa babiri hasigaye abakobwa babiri n'abahungu turi batatu n'uwo abantu bakize twakuze ariko mu Rwanda ni amahoro turatekanye turifuza kukongera kukubona ukagaruka iwacu mu gihugu cyakubyaye dore ko twese twanashatse utazi nimba ukiriho cyangwa utakiriho usibye kumva amakuru yawe gusa batubwira ko uri Goma tuba tutahazi hari indirimbo twakundaga kuririmba mu muryango y'umuryango ayumvishe yamenye ko ari twebwe
iyo ndirimbo ni iyihe
twakundaga kuririmba ngo dufite abahungu iwacu ni bane dufite abakobwa iwacu ni bane kipapa abana ngagi na mubenshi gahutu teteri nirere nagwiza
iyo ndirimbo rwose ndumva ari nziza kandi abantu bakize Thomas niba akumva niba yumva ijwi rya Amerika aho ari hakurya aho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo azumva iyo ndirimbo amenye yuko wowe Samuel uri mu benshi n'umuryango wose mumwifuza nongere ngushimire kuba warategereje ko igihe kigera igihe cyawe kikagera kugira ngo tuganire ubone uko ushaka kano gasaro kawe ndagushimiye cyane kandi nkwifurije umunsi mwiza
urakoze cyane witeka bongere
urakoze nawe umunsi mwiza Samuel ihangane
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
Shaka gasaro kawe muzakabona
wikiki ntegeye
Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe
nyina w'umuntu Jolie atuye i Kigali mu karere ka Nyarugenge akagari ka Mataba umudugudu wa Burema arashakisha mukuru we
mukuru wanjye nabuze ubwo najyaga numva mu izi rya Amerika abantu barangisha ababo mu gasaro kahuze kandi ngira icyifuzo cyo kuvuga nti uwazarangisha nkumva ko nanjye namubona cyangwa amenya niba yaba yaranapfuye
uwo mukuru wawe mwatandukaniye he
ubundi twatandukaniye ku Gikongo
yitwaga nde
noneho yitwaga Jonathan Mukanshuti
byagenze gute mutandukana
yari amaze gushaka umugabo ubwo noneho bajyana ngo bajyana umugabo yari ashatse yaturukaga ku Kibuye bagenda bajya kuba ngo ku Kibuye ubwo rero intambara isa naho icogoye twebwe turahunguka turataha igihe kigeze nibwo mama agiye kumushaka tukibuye abantu batubwira ngo niho baba ubwo ni ko turumva niho kwa shebu bagiye rero basanga ngo bagiye muri Zaire ubwo igihe cyarageze twumva ngo niho bari igihari rero higeze kuba intambara mbese abantu bahungiye muri Zaire bagaruka mu Rwanda umugabo we yaragarutse wenyine aratumubaje twese ko mutazanye aravuga ngo baburaniye mu mashyamba bahunguka kugeza na n'ubu twabuze umuntu watubwira ko yaba yarapfuye cyangwa ko yaba akiriho twarategereje twarahebye twabuze n'umuntu n'intumwa n'imwe yenda twakumva ngo yaba ariho cyangwa yaba yarapfuye
none se uwo mugabo we agarutse akababwira ko baburaniye mu mashyamba ya Kongo nta nahantu yibuka yadoma ngo avuga ati twari tugeze aha ku musozi uyu n'uyu ku murenge uyu n'uyu
ekaratubwiye ngo ntabya ngo baraburanye nawe mu mashyamba ntabwo yarayaza
mbere mwakomokaga he mu Rwanda mwaburaniye ku gikongoro ariko si ntumwakomokaga
twebwe iwacu ubundi ni mu majyepfo ahahoze ari komine Kigoma
yego
segiteri ntanga segiteri Nyamazi
none nta muntu n'umwe wigeze ahunguka avuye muri Kongo ukomokaho ikigoma mukomoka cyangwa se wabaciye iryera mugeze ku gikongoro umuhunga waba yarababwiye ko yarabutswe uyu muvandimwe wawe Jonathan
nta muntu n'umwe wigeze yaba yahunguka ngo abe yatubwira amakuru ye haba n'umwe
Jonathan ahunga muri 1994 ari maze gushakana n'uwo mugabo yari afite imyaka nkingahe
yari mu myaka nka 20 n'umwe
yari ataribaruka nta mwana yari afite
oya bako bashakanye se mu ntambara turiho duhunga
yego
bashakanye mu ntambara turiho duhunga nta mwana bari bakagirana
Jonathan Mukashuti niba kumva magingwa ya aho yaba ari hose muri ayo mashyamba ya Kongo cyangwa se mu kindi gihugu icyo ari cyo cyose cya Afurika aho ijwi rya Amerika rishobora kugera n'icyo wamubwira mu masegonda make usigaranye
Mukashuti Jonathan ni mukuru wanjye ndamukundaga cyane kandi nuba kiriho ndamukunda sinahwemye kutamutekereza kuko yambaga ku mutima kuko njyewe umugwa mu ntege Jonathan ubaye ikiriho rwose njyewe ngutangarije ko natwe tukiriho murumuna wawe Nyirangiro wasanga ko Jonathan tukaba tuziho uko tuvukana turi batatu mama wacu wariho na musaza wacu Mureka Mbanze Mili nawe ariho bose ubaye ukiriho wabasha kudusangariza ko nawe ukiriho cyangwa n'undi muntu wese wabasha kumenya ko ukiriho cyangwa waba utanakiriho tukamenya amakuru yawe wabasha kumenya yuko ukiriho cyangwa uko amakuru yawe yagenze nawe adusangarije uko bimeze nawe twashima cyane
nanjye rero ndagushimiye Fortuna tangira ngira usanga kuba wizeye ijwi ry'Amerika ikiganiro agasaro kaburaga kugira ngo tugufashe gushaka umuvandimwe wawe ukomere ugira amahoro
urakoze cyane Imana ibahe
umugisha agasaro kaburaga
hashize imyaka 25 mu mwaka w'igihumbi 1996 abavandimwe babiri bavuye Bukavu bahunga bagera mu nkengero z'umujyi wa Kisangani bakoze ibirometero hafi 650 bashigaje ibirometero 7 gusa ngo bagere mu mujyi wa Kisangani baratandukana Emerita Nsengiyumva atandukana n'umuvandimwe we Hategeka Imana bari barahimbye akazina Kakibwa Hategeka Imana yari afite imyaka 13 kuva icyo gihe kugeza ubu nta gakuru ke yigeze amenya ari mu kiganiro agasaro kaburaga ni nako bwa mbere abashije kumushakisha ashize amanga
n'umwana twaburanye witwa Hategeka Imana twakundaga kwita Kibwa niwe turimo nyine dushakisha kugira ngo muzadufashe turebe ko yazaboneka
Hategeka Imana mwahimbaga Kibwa mwatandukanye mute mwatandukaniye he ryahari ryari
mu 97 twatandukanye ku birometero 7 wenda kugeramo mu mujyi wa Kisangani
byagenze gute kugira ngo mutandukane kunuva mwari mwagiranye inzira ndende muri kumwe
nyine twaturukanye Bukavu
yego
hanyuma tu nyine habaho igihe cyo kugira ngo nyine ahazeho imirwano hanyuma turagenda tugarukira ku biometero birindwi nyine tugira ngo tugere za Kisangani biba ngombwa yuko haba umutekano muke nyine habaho guhunga turatandukana.
Icyo gihe Hategekimana yari afite imyaka ingahe?
Yari afite nk'imyaka 13.
Nta wundi muntu wo mu muryango basigaranye, yasigaye wenyine?
Nta wundi wo mu muryango basigaranye, kuko abo twari turi kumwe nuwo bita mama bebe kandi nawe twaratahanye.
Ko Hategekimana yari akiri mutoya atagira ku myaka 15 yashoboraga kuba yafashwa n'iyo miryango ifasha abana bari bonyine, wigeze ugerageza kubaza mu muryango utabara imbabare Croix Rouge, wigeze ubaza se mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR, hari aho wigeze ubariza kugira ngo wumve niba uwo mwana ataragiye mu bandi bari bonyine?
Aya ntaho nagiye kubaza.
Ni ubushake buke cyangwa ni uko ari ukiri mutoya nawe utazi aho wabariza?
Aya ntabwo nari kumenya aho nabariza.
Mu bantu bakomeje guhunga ariko bakaza gutaha, nta n'umwe wagarutse mu Rwanda waba warakubwiye ko yamurabutswe?
Aya nta wigeze ambwira, ahubwo nta n'uwo dukeka ko papa we nawe se ko atigeze aza, sigewe ko icyo gihe tuza yari arwaye ashoboye kuba we yarapfuye.
Muhunga nta bantu wabonaga yisangaho ku buryo ashobora kuba yarabakurikiye akaba yarakomeje akajyana nabo?
Oya, abantu twari turi kumwe icyo gihe harimo uwo yari nyina wabo, we turabonana kenshi, ntabwo nyine yigeze amubona. Hanyuma abandi nabo ntabwo, abo twabashije kubonana ntabwo bigeze bamubona, n'abari bari Butare ariko ntabwo bigeze babonana, kuko nabo nkeka rwose ntabwo bigeze bagira babonana.
Niba Hategekimana akumva wambwiye ko mwari mwaramuhaye akazi na ka kabyiniriro ka Kigali, niba akumva niki wamubwira muri aka kanya nkamushikiwe?
Namubwira yuko nyine aho ari yakagombye gutaha nyine akaza agataha, kuko n'umuvandimwe we witwa Nizeyimana nawe twakunda kumwita Kibwugo, yari Kibwa gikuru. Niba nyine tukamushishikariza ko yataha, tukamubwira ko n'uwo bitaga Bebe ari we wari mushiki we, nawe ko ahari nyine akaza agasanga abavandimwe.
Yego, ndizera yuko Hategekimana niba akiriho yakumvise, yumvise urukundo mufitiye, yumvise ineza umuhamagarira gusanga. Nongere ngushimire cyane Emerita Nsengiyumva kuba wizeye Ijwi rya Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Gira amahoro.
Yego, namwe murakoze.
Agasaro Kaburaga.
Inosa Habiyambere yararangisha umuvandimwe we baburanye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine, atuye muri Gasabo, umurenge wa Kinyinya, akagari ka Kagugu, umudugudu wa Kagarama.
Umuntu ndangisha ni mukuru wanjye witwa Tuyisenge Jean Pierre Claver, bari dutuye mu Kinigi mu Ruhengeri. Yagiye muri 1994 igihe abantu bahungaga bajya muri Congo, yigaga kuri STP Busogo, yari arangije muri construction. Amakuru ya nyuma duheruka, umuntu yatubwiye ko yamubonye berekeye muri za Congo Brazzaville. Amakuru duheruka.
Ayo makuru umuntu yabahaye muwuhe mwaka? Ni hafi aha.
Uwayaduhaye muri 2015, ariko nawe atari sire, kuko yatubwiraga ati nabonye ari umuntu basa.
Yabonye ari umuntu basa, ntabwo azi neza nimba yarabonye
we nyirubwite.
Hari ubwo wigeze ugerageza gushakira aho muri Congo Brazzaville ngo bazabajyayo cyangwa bavayo babaze nimba barigeze bamuciryera?
Ntabwo nagiye mpura nabo, ubungubu ni ubwa mbere ngerageje kumushakisha.
Uvuze ko yize kubaka, byabaga ari ibintu yakundaga cyangwa se nuko gusa yagiye kubyiga? Ndashaka ndabikubaza kubera ko n'ubu wasanga yenda gikora umurimo wo kubaka, abantu bakazamwumva vuba bakamumenya. Ni umurimo yakundaga cyangwa awugiyemo gusa agira ngo azawuramukiremo?
Icyo gihe yari sekiteri yafashe bitanzwe nkuko abantu bafata amasekuru muri secondaire mu mwaka wa kane ntabwo yari yagakozeho uwo mwuga yakoze nk'umuntu urangije umwaka wa gatandatu yari ageze ku rwego rwo kuba yatangira kubikoresha igihugu rero gihita kijya mu ntambara
hanyuma ahunga yahunganye n'abandi bo mu muryango baracyari hakurya baragarutse abandi barihe
umuryango wose wagarukiye Gisenyi Rubavu bagaruka mu rugo nta bantu bo mu muryango bigeze barenga umupaka wa Gisenyi ni nayo mpamvu habaye icyo kibazo cy'uko kumubura ari umwe bavuga ati pese yaba akiriho niba akiriho kuko nk'uko ayo makuru ya Congo Brazzaville yakekaga katugerageze ni njye ufashe icyemezo cyo kugerageza kubera ko ndabakurikirana
ntabwo yigeze nawe agerageza kubashakisha ngo agire ubutumwa yohereza mu Rwanda avuga ati ndi hano ndi amahoro ntimuzahangayike
ntabwo byigeze bibaho ni nayo mpamvu numva mfite impungenge kandi nishimiye kuba namenya amakuru ye
niba ari muri Congo Brazzaville nk'uko bamwe bibwiye ko bamubonye ajyayo muri Congo Brazzaville ijwi rya Amerika rirumvikana abantu bari kuri radiyo buri cyumweru bagerageza kumva niba hari umuntu uri i Rwanda ubashakisha niba mukuru wawe akumva muri kano kanya buri gihe nshimishwa no guhakanya abantu kugira ngo babwira abavandimwe babo bashakisha ijambo ribari ku mutima ndetse bababwiye n'amakuru yo mu Rwanda nawe rero aka kanya ni kakurenge mubwira icyo wifuza
bo icyo nifuza ni ukumubona niwe twasigaranye nk'umubyeyi kuko 2022 mama yitabye Imana 2012 no na papa yitabye Imana ubwo rero nka mukuru wacu niwe mubyeyi twasigaranye niba kiriho rwose turamukeneye dukeneye inama ze dukeneye kumubona nk'umuvandimwe ni agahinda gakomeye kubura umuntu utazi niba kiriho cyangwa se ariho
Innocent Habiyambere ndagushimye cyane kuba waritabaje ijwi rya Amerika kugira ngo bwa mbere tugufashe muri imyaka 27 ishize tugufashe gushakisha umuvandimwe wawe komera kandi ugira amahoro
murakoze cyane namwe ndabashimira ku bufasha muhora muha abantu nagiye mbakurikirana kenshi rwose Imana ibahe umugisha
urakoze cyane Agasaro Kaburaga umwihariko wa muri sanga ku ijwi ry'Amerika ikiganiro gihumunezero abawuvukijwe ikiganiro cyo muri bikomere kikabubeza imitima ndakigutuye mubyeyi nyirabateguzi wabaye nkike impfubyi zitabarika zatoye mu kuba umwaka w'1994 kugeza ubu namwe mwese mugira ubuntu mugatanga mutizigamye mwebwe mwimitse ijwi ry'Amerika nk'umutambira wineza ineza mudusabira murakayihorana naho ubutaha mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana
ukakire ngaje kuba kwa Kagaba umwana we atakihaba baramufashije ku mungo kumwadotisha iburayi no kuryagenze agasaro
amaganyero umwana ngerageza kugira numvaga mbabaje ku mutima kubera ko n'abagana mu Rwanda ngira umutima wo kugira ngo nshakishe avuze ko se yakoraga muri DCR hari abantu bakoraga muri DCR twasuzuranye harimo mama wacu witwa Jeanne ni umukobwa ngerageza kumubaza ambwira ko umuntu amunzi mubaza andi mazina ye ambwira ko itasi ngiyehoje karabonetse
bifuza no kuzabambika ikamba ryo kubyenge ushinzwe
namenye ko shakira abantu imiryango babuze kuko njye nimbisha ko Rose ariho uwa shakisha nimero za Venus ashimiye Imana yamfashe
kwa kuri kuruwaru jeni babayi maji ati zinimero ni zaze nusenshimi imana za Gasaro Kabu uko nange munda kumva Gasaro kira kiganiro cyo ku cyumweru saa 10 ndagikunda cyane
ntabwo nshobora gusiba ku cyumweru ndagikurikirana cyane
America.